aɗan kettini sigilaji studio kalangu, eɗen gondi jamɓe joyi mintaji sappo e jooni, woni ko wittori kibaruji mo e fulfilde komin Omar Hammad janganta on. E nder koye kibaruji meɗen, fedde sukaɓe jangoɓe nder jangirɗe to nimɓe ekkintitte golle noddi hokkoɓe habaru. Nonni gaɗo silma waɗama hoorejo nokku gaɗol silma. Yewtere meɗen pindino hannde haltanana dow filla sukaɓe jokkolɓe laatiɓe no tawa nder gallure no canna gaari kamɓe salati wonɓe no gaɗa keɓal lemun. Kanƴum ɗum woni komin kantirta kibaruji fulfulde. Kori jam hirti e mon fedde sukaɓe jangoɓe nder jangirɗe to niɗɗo ekkintitte golle hannden subana, woni koɓe noddi hokkoɓe habaru gam batte wurtinde ɗerol e wiide ko kamɓen no gaɗan paddaki jandeji nder nokkuje ɗe. Fedde maɓɓe wiyetede IEPT nde doni wi'ana jamrayi yeru no bandiraɓe mum woduɓe talki gadduɗi ɗum e nder jangirɗe to jangata ekkitoɗo kaɗaɓe jange. Woɗi du ɓe mbi fu ɓe gatta dande e a fedde abbiraɓe sukaɓe jangoɓe. Ibrahim Abdullahi ɗiɗa arono secrétaire général mo fedde IEPT nde nani ko wittarnan Fouday Ahmed do majju.
Face à cette situation, l'IEPTN ne peut pas.
Ko waɗi ɗum ni woni minen IEPTN min jarraraki wiye bandiraɓe amin woduɓe talki ko waddi ɗum janga, no woni wuro no jooɗi ɓe gala talki ɓe enɗa no gonno janga. Noi ɗum heɓorto ele wurtaki amin hannenki no woodi fa nde bandiraɓe amin wonɓe e mig ɓen du konɗan hokkaka laawol fa holla jande mum ko waɗi ɗum woɗina woɗayi. Fa hannde e wurtagol amin gonno tawa e dow filla ko darto hono fedde saroɓe sukaɓe jangoɓe l'école ɓen du konna minen jiiɗi min paama ɗum woni gollal maɓɓe. Yalla ɓiɓɓe maɓɓe gonɗo ɓe duru wona fa heɓa yiita hakkeji mum na gomnati ɓe tokkiri ɓe gaɗa ko weli ɗum, saabu ñande bandiraɓe ɓe riiwa wala no garano janga. Balɗe jeɗɗini hannde min nanayi ko saroɓe jangoɓe haali dow majjum, nenne min gomi ɗin ndaara min kaalan du konnan koɓe gaɗi ko woɗayi. De ɓe paama du konnan jengay e maɓɓe ba joni ɓe mbawi immade daro ɓe daro ɓe jiita hakkeji cukaɓe maɓɓe
par rapport à cet état des faits.
Fedde saroɓe sukaɓe kamɓe du filla no lekkol leydi Niger wontirini hannde iɗum ɗon ɗum suuliɓe sanne fuudu. Sukaɓe jangoɓe ɓe gomnati lildata nder jangirɗe to jangete ekkintine nder jangirɗe ɗen. Ɗum ɗo ni ɓe kolli du favare joni ko hunde noon ko laati ko wonno suuliɓe sanne. Yeruni no hoorejo nde fedde saroɓe sukaɓe Aliru o wi ɗo yaago yeeso ɓe cigiloyto han ɗum woni kaldal dow pamral kwattataɓe caka pelle ɗiɗi ɗe mosola heɓanama. Alaji Gori Ousmane Boubakari nani ko wi ɗo enda Moussa Hassan do majju.
Nous ne sommes pas restés
min joɗaki min ñobbi juuɗe fa ba kenga min giidi gam joɗa kaalen caka amin. Min ƴeewa laabi ɗi min kaani hooƴugo gande ni min tefowi narral fo pamral heɓi ta ɗum laato giidal gaɗaɗi gaɗa. Min keɓa dabareji lobbi ko watta ɓe narra gam saɗarma mawɗo noon ko hewti jandeji leydi men ndi. Far gomnati on he janginoɓe he jangoɓe moye fo wi'a yolbinta nder jahol yeeso leydi gaɗa jonde jam ɗiɗaɓel kan woni keɓol jande lobbere nder leydi. Deni andal wala to hunde fu woni wattako. Hunde noon welirahe ɓerne ko haani kan woni ɓe jooɗo ɓe kalda caka maɓɓe narral
heɓe.
Fedde ƴeewore filla jandeji mawɗi e lugginɗinol andal wiitende kames hannde subaka woni koɓe gaɗi hawrinde maɓɓe mawde to suudu palaide congrès no meyamey o. Nde hawrinde du tawa kenana dow filla ɓe keɓe ɓe kolla ko fedde maɓɓe wiyetende kames nde hewti nokku toɓe dobruno e mum. Yeruni no jeegaɓo secrétaire général mo fedde kames nde haali o wi mana majjum kam woni e yaajin ƴinde nder nde jangeji maɓɓe. Yeru no biyeteɗo Bertrand Balsi haali o wi fuudu ko nimɓe taɓaɗo ende e nder jamanuji kesi fedde wiitende kamese nde waɗi golleji sanne. Nana noon o wiri Diallo Mariama kenda bandimi.
D'abord le genre
min minani rewɓe no ɓuri feccere himɓe wonɓe no wuurdo duniyaru, nenne no hani tawi kamɓe rewɓe enna ɓe golla golle timmuɗe e nder jangirdeji amin biteɗi université ɗi endan kaɗon si on kiisake sey tawon rewɓe ngala ele filla ko darto horako sanne. En paami ɗum so tewtori waɗaka dow filla andal yaadu yeeso wawa laataade. Mi timminiran fara ɗo endan kam woni kamese o endan honno han tawe himɓe hooreɓe leyɗe joƴƴinoɓe ɗum endan kojaɗum jogoɗum jogaɗe lobbe jogaɗe timmuɗe fa tawe kaddi laabi kanɗe adede fuu kamɓe hooreɓe won ko atto ɗum. Ɗum tan watta ko kamese o enen heɓa waɗa yaadu yeeso
au fonctionnement du kames.
Nde fedde dusinga kenana illu duuɓi temedere nane mbiyen duuɓi ujunere teme jeenayi e capanɗe jeegom e jeetati nder Niger ɗo endan du ni mbiya hano fedde kames nde jaango woni ko nde waɗoyta ɗo endan ano ko duuɓi mayre capanɗe joyaɓere to endan e joƴƴinede Wagadougou tor biro majje. Fedde ɓiɓɓe bomɓe jeetato tawdaɓe e malfe biteɗe AK-47 kippitake soogeji kawjiɗi ladde ɗiɗi Alkamisa Lasara o kiloji mum jeɗɗi e commune Thiro nder région Agadeze fa waɗi goto mayɗo. Ɗi soogeji domoji ladde biyeteɗi eaux et forêt du domotere tawa no jaha nder e ƴeewoyde golleji gatteɗi nder ladde ana basol no kuje ko wite banque tuji nane. To ha waɗi ɗo enda mbiyeteɗo arjidan chef shérif Sekou latiɗo kan ardi wonno doggina motere nden to ya fellaɗo enda yabere e gande mum fa ko laati faale jemma Alkamisa on yamde sappo e mintaji capanɗe tati o yehi o mayoy. Yeru no colonel Labo Issoufou hoorejo Sarousse kawjiɗo laddeji mo région o haaliri. Ɓe nimɓe bomɓe duni dillidi ɗo endan ano ɗereji e kamɓe mbi'en kileji mota mbiyeteka 4x4 amma ƴewtinaki no woni e hoore mum. Mbiyen ni le kawrital ministriɓe gaɗangal mawde wittinde de laawa laamu hoƴama e darnol koƴel ɓiɓɓe leydi Niger yaade gollinoɓe to endan nder Makka. Laawol ko fuɗɗano illuɗo endan mbiyen duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi. Yerunino gomnati leydi Niger haaliri o wi ɓiɓɓe leydi Niger yaraɓe Makka ɓe hunde noon ko laati iɗum ɓe goni e ley fi kulƴiniɗo sanne. E nder hawrinde nden ɗo ni ɓe koƴƴi ɓe mbi ko waɗi ɗum darna faaginan laabi laamu koƴƴe e yahde ndaroyde fi ɓiɓɓe leydi Niger tawaɓe to endan leydi Makka iɓe golla ko haala e nder kawrital ministriɓe gaɗangal. Mbiyani sigila golloɓe hakkunde Areva kampani mun e mo kominaka arlite puɗɗanoɗo illu nogay e jeegon lewru décembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi tokkayi ko golloɓe kampani Somayir laatiɓe ɗum heɓanama mosala. Himɓe syndica golloɓe kominaka ɓe gari e ñamey gam yiidude e ministre kawjiɗo Basol Arzuku on dow filla himɓe nogay e ɗiɗo ɓe sigila golle darta yeyi ittoy. Kettine Mutari Aboubakar secrétaire général mo fedde syndicat mabɓe biyeteɗo centramine ko wi Seyni Ayouba Kakadoma.
Far campagne kominako ɓe jiɗana ɓe gadda hon talki golliranoɗi hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeɗɗi. Ɗum wonno hono dillinde golloɓe dow muuyaɗe muɗum en saabu Allah e campagne on tawda saɗar maji. Hono joni yiɗiɓe dilla ɓe ko hewi e mabɓe fuu wawata gollude noon saabu ñawɓe noon hakkeji yiɗiɓe dilla e gollal ngal endan ni wownoɗino ɗon. Joni noon ko hani ɓeyde seeɗa kala e ɗum du ɗum wodi saɗar ma. Min muyno min jaha min tokkodira e Somayir. Joni noon ɓe kolli ɓe mbi Areva rewa e farton. Areva kay hono ko muuyi jaati waɗi ɗum endan si ɗum gollirama ɗum wodi saɗarma sanne saabu himɓe ñawɓe ɓen endan seni ɓe dilli ɓe mbawa hedde hakkeji goɗɗi yahan waddanaɓe saɗarma har ñawtagol mabɓe enaade konna ñamduji mabɓe joggonimɓe mabɓe. Ƴettinani himɓe capantato e joyon sappo e tato ɓe endan kay en goni ko laatiɓe dilloɓe dow muuyaɗe muɗum en nogayi ɗiɗo ɓeydu kondam nder mabɓe ɗon woni ko ñawɓe ɓen endan tawa.
Liberia hande altine woni ko biyeteɗo George Woya laatiɗo latono baali kiɗɗo mella hoorejo leydi to enda. Ɗum doni hano batu mellal makko waɗa kena nder stade to fedde latoɓe baal leydi ndi piyata ɗon enda baal mum witende ɗo enda stade Samuel Kano Dewo. Ɗum doni mbiye ano ɗum joɗake ley tarifi leyɗe Afrika noon ni laatiɗo leydi Liberia wandi duuɓi sappo e joyi e kon illu nder hitande ko fuɗɗi nder hutande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e jeenayi warde duuɓi ujunaji ɗiɗi e tati ko hande jam e sago hakkillo fukkingo warti ley mum fa hoorejo lato bal liyey ardiɗum. George Woya o doni ano o heɓana ɗo endam lata kina president wenda no gai e jego leru december vitindu du to hebo ido hembre chapan e jego e goo to bandi komo fildi ondo yei hebo ido enda chapan e jetati e joi ido hembre bie teto Joseph Bokai. Mbie ni kenga no subaka alal dungweni mbie adnotoenda anyeje yantala nimpe sukape umma tore pe bangeje yogandel galuri nyame ngati gollal buwal mana majundu kawon e wartirde anono kuje anyeje de duwani la pa fa wada noni yeru no fedde sukape umma tore muyampe hore mu yape wadde to enda ano buwal gol wi kettine hore jo mabbe mo fedde region on ko wi bieted Omar Isiaka Michel Deji woni ko halani.
Nous voulons que les gens prennent conscience.
Minen gidi himbe pamana moddinol anyeje amin de. Do ko watta himbe pamana moddinol majji wadi min gatti andinoji do Facebook e ko nandi emu. Ba ko golleji amin di min gadi wakkati minen gada golleji di gam wadi dubi ko min cingidu. On gii no jama'are wariri to golleji din ko watta himbe kema dido e yada kema tati. Der mabbe wobbe no don ballobe hano debbo go gaddan do woya zuji lopal nay e gineju gollirdi wobbe do no gaddenami nyamdu minen gatta daana e horebe nangana himbe kawjibe filla moddinol anyege de gineju gollitirdi hano loreji ratoji e konandi emo gam be keba be gada golleji mabbe di no wodiri
voiture par exemple des brettes des moyens pour travailler.
Biani alla e gadol biye tedo denda sani magori gado no silma kokado denda handungweni hore no kure to silma wate to enda hano nimpe dido Aisa Maki e biye tedo denda beidari hamani dido watope to enda silma kam endu kali do hora kuke hokaku naniko wi bandimin roke yato Adraman Domaju.
Pour la première fois
ela bangal ko hani wadde ni wadde dum woni hon neddo gado silman kan hokka yeso gado silman on enda neddo no han hokkite gollal mudum mi da andi kanko sani magori ko ka nokko o mo waawi mojjinde silman leydi Niger fa woda gan gollal makko non o mo wodi ko nan jidaale do majjum
situation assez claire du cinéma
il nous faut des gens qui connaissent
do Niger mi den kandi e hebude himbe waawube filade cede gan heba himbe jangine fa woda minen koy min jengaye hun himbe gadiran nonni non cinema on misali siminjei no kuje go mingiyo ipeto semin tawa ide burme andal ider gollan kawfu sani gattado dum wodi sanne mide miladu o mojjinan fi silma
donc de prendre ces centres là
engartani e yewter meden pindin la yerno kalirono mi on hande dum dartana na do filla di woni choggo ko biten do enda salati keccho boseteddo hawtade e garim do endan ko wite salati e gari ngal golla du no sukabe jokolbe kam en piloto der galur e do endan der nyame no chonna dun kolati ibe keba beidari lemun sanne riba nani ko bandimi mautari Muhammadu famini min domudi
Hamani jokolo non chonno salati e gari dubi makko joni hikka der lumakugo o morondi ko pur makko maunugo du dermu o watta salati gari tamati eli ordum fu ko salati e gari wattante o mo fa'i lumo gan sottirde himbe nani no sottirta himbe ni
segnere wota tegnere wogu gnere wara
segde chonna ko budi la soji didi laso yade chapan e joyi meden gatta gari moyda gari dum mi tacce tamati min chonnirado nim be chodda dun sannem wodi dum bida lota dum hejjere nyami mi hojo adun dem fonditi dum fawodi mi yami tello dum jura dem sonnidi kai kannoni dem sonni dai to dum fu kame joyna wada do neddo na heba riba buri ujinare kiyade kame jena e de mi tello mi do itta mi do nyama no weli du sanne
kay makani
Idrisa Musa jombiti gal gomna tawado der lumo gon min tawi o sottirama salati e gari o amma o wi'i min ko hana wakkati fu o sotta salati e gari o nyama
iner salati ne gar ko amme
ibe chonne salati e gari amma min salati pole o nyama mi be tacce tomati keccho be gattana kam wala be yi atundi le makko sani tama le ndiyan tobe lotatta dun don setundi no wodi min kay ni mi sodi ko budi laso dun do du budi laso jididi woni
takina inde o
sottirde himbe salati e gari hana handen dum fudda ko hida ni woni sottobe ben e salati on fu tawre labal gan hisinde himbe nyawuji go misali turre riwru e tifoide en
do wanta kibaroje mede fulfude tili kirten to janhirti kettine sigilaji studio kalango kadi to tawadon der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum